Black Market Records.
Vic Twende. Yeah.
Badness.
Yeah.
Furthermore, si unifunze kukatiana.
Mi umcheki from a far distance. Niko na macho na mfinya itana. Akifika hivi ni majokes laughter.
Uongo na vile weu kuwa mboring kuruka.
Ukitaka kucheka si uvai baika. We mpuzi ni usikio pelekwe na rada.
Iza
alafu na mpeleka kichom.
Ainga
unamtolea kimoshi kindom.
Aya
kiwake kimok. Anakupea down chini juu na back.
Ni racho ama
miuza meina.
Ni mkamba
huyo kwanza ndio tam kuruka.
Na mluya
anakulisha vyote. Unalama sahani unasikia budo me shiba. Beshte yangu kwanga pedi. Beshte yangu sunda velo. Beshte yangu ni wafuaka. Baridi kidogo dani la jaba.
Beshte yangu penda wasichana. Beshte yangu teka na bana. Beshte yangu penda jaba. Akipata kitemeo anaipiga sana.
Harry Grace unajua siyo njangi madre.
Kuna jaba miu wanatukwa baite.
Na vile taxi nuboka nonsense.
Ndo ushike jaba uitaji license. Stata anagomba polite. Sunda kavelo zirunde ndo usocialize. Tei lazima ubaptize. Mzika ikiisha ikuje mara ya twice.
Beshte yangu kwanga pedi. Beshte yangu sunda velo. Beshte yangu ni wafuaka. Baridi kidogo dani la jaba.
Beshte yangu penda wasichana. Beshte yangu na bana. Beshte yangu penda jaba. Akipata kitemeo anaipiga sana.
Badness.